Bangsoma kolota ngimtan, banta bamsenda ngaya. Wanukule, kula wase wafundutwana. Songele skati bengiyekeleni. Songele skati bengiyekeleni. Bangsoma kolota ngimtan, banta bamsenda ngaya. Wanukule, kula wase wafundutwana. Songele skati bengiyekeleni. Songele skati bengiyekeleni. Bangsoma kolota ngimtan, banta bamsenda kuli. Wanukule, kula wase wafundutwana. Songele skati bengiyekeleni. Songele skati bengiyekeleni. Lenda uzothini akuzona yithi kanti nguwo ngokuhloniphi mntanami sikuphi isidingo salento yenza ubaba wakho angamtshalile ndaba uzothini akuzona yithi nguwo ngokuhloniphi mntanami sikuphi isidingo salento yenza. Yithi sasilele manje layikhaya uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma kodwa nguwe ngisolutshwana yayiliyaphusa lezi nsuku. Yithi sasilele lamzini kababa wakho uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma kodwa nguwe ngisolutshwana iyaphuza lezi
nsukuyithi
sasilele manje layikhaya uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma kodwa nguwe
ngisolutshwana
iyaphuza lezi nsuku. Yithi sasilele lamzini kababa wakho uzovusa abantu ethu uthi abavuma ingoma kodwa nguwe ngisolutshwana iyaphuza lezi nsuku. Nonke abantu abamjongani bangani uyosala kuthi iphethe kanjani we vula sikhuzane nawe ubusuku bonke sikuphi isidingo salento yenza uthanda ekunalolwe nonke abantu abamjongani bangani uyosala kuthi iphethe kanjani we vula sikhuzane nawe ubusuku bonke sikuphi isidingo salento. Yithi sasilele lamzini kababa wakho uzovusa abantu ebusuku uthi abavuma ingoma ebusolutshwana iyaphuza lezi nsuku.